watako chitukirira ne unyubutelwe bukira mambia sala kasana nekaka wasukuluma bia watonda kwenkula vira mukama olinavyokola ebya wunyisa magezi gomutu sichayagala busobozi bwange Sean.